tuti kuwanjanja tujete kwa kampani. Kitu chote kapa fika kwena line, kikosa kili manjara utakunywa hata waini. Mtu akiwachi mpata kuka kukoshu, ukimgwaja chini kutabaki semasu. Sogele kati kati kwenye flagi la Bob Marley, wele survivor. Mentali wanazungusha lingi wana jana tumizari. Kepe chipsi ndega nyanya chucha kachumbari. Azari everybody come on dancing with me. Hey, come on the ladies just on me. Everybody come on dancing with me. Hey, yeah, yeah. Everybody come on and dance it with me. Hey, yeah, 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 yeah. Everybody come on and dance it with me. Tafia ya kujenga mifu Mississippi. Everybody come on and dance it with me. Hey, yeah, yeah. Iligoma la mataya na wasomi vyo viku. Wakongo watu wazima na atawale wajuku. Kujirusha kila wiki sio lazima sikuku. Zidisha isolaga ya takuku tamaku. Shari upoteza kusamani. Kupiga na piga na haya mamba kizamani. Masela wende mzungu wana wako Marekani. Wanatafuna sige mnayo gitanyi majani. Muka katikati tena kama vila zari. Kimuka mendo wakati uchezi mbaka kumekucha. Leile na jitahidi kuwarusha watu wangu. Sigomba nina mtu mina densi tukibyangu. Mala ye mzumba nisipata na majangu. Wakua nikifumwa na jamaita kwa tabu. Simzi mebanda kila mtu anonara. Mepanda zimata. Hey, raga hiri raga rapi funk majani. Nizawadi ya marasta marasta man. Wakunidoa mpaka sasa na shika usuga number one. Mpizani wangu bada chodika. Tumani necha man. Tumani necha man. Tumani necha, tumani necha, tumani necha man. Tumani necha man. Tumani necha man. Tumani necha, tumani necha, tumani necha man. Everybody come on and dance with me.